tamani Alhaji Malifu.
Doyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Gagni kante to poggi janaga fandu hala Mamadou Samassou Jamwali Sakrabe Hiribe. Leyde ASD na gundi landinde kaltidal hakkunde mabbe CDAO yalla hulitinde guldal mabbe e leko warata ko ministre en leyde tati de ngadi botu jakite yonterde Bamako do yalla hurude do gotum. Gilla ko ita e golle berne joni woni go'o bo ciowel kukala mayga nyingal lam o nyande asferande kanko premier ministre kiddo o woytike gulle jiyogaaji jogol leydi ndi. Leydi Mali ndi jabbiki yaade kawrtal Afro Basket worbe 2025 caggal kaw mayri fewde e Sudan du Sud chapane jeddi e joyi chapane jeddi e didi di ngun seme kawruji amen hande a bete altinere noga e 9 février 2025 bismillah sakram. Batu ministre en kumniɓe mbiyan mangal paɗe en ndenagu gulidal e yirwere dental AIS waɗama Bamako ɗo ñalaɗe nogay ɗiɗi e nogay tati février 2025 e leygal ɗo kawrtal balɗe ɗiɗi leɗe Mali Burkina e Niger hawri dow gotum banggal ko hani ƴewte kokani yewte dow muɗum e le ko warta ko Oumar Waygallu heɓen kedɗo fay sango kanko hermo ko
le communiqué mo be jangi o haldude fedde sedia wonde le ko warta ko ana le hen le majjun le dele gonde le AIS de kolliti wiide jewtoto yelono kani haldirde e fedde sedia wonde do hakkilanta ko ko mojjinta faabe ciertira do jam de do fedde holliti wiide waran wadde imadraji no yimbe le AIS kanye sedia wuddu kani famrude fa hande le o do botu goto be kollitide be jokkitito habude habdi mabbe be noddirta terroriste en le majjun dum be gonde hebude nasruuji kewdi le ko sakiti ko be beltiki do hen sanne be do ministre ngabe kali ko nayri bangal kebe du yalla yirweran hebe leede do leedele nyaloma arande de boto fuddanonde be kolli desewal leedele sahel de
sakam tutakla modu kamra banga bem am Facebook en don X dum sikki do sugal ko kala mayga ben metama e le jogola jogaji transition e le ko wonno yeso ndokko be ko baru jande asferande woytike ben gulleji yogaji gundude wadade ben gon gudino do e wakati ben lamu kiddo kanko horojo M5 RFP ben memidun hala ko wattama wettinama sere e bangal kabaruji muudi leddi wattuma o lami non gouvernement o memi e mesalo kabaru ben anyaba mado bangal woteji kan du yewtagol hakitere lamu leading the prime circuit do memi hala mudun kedna ko hebana Cheikh Amadou Diaraye do fesan wosita sidibe
le president il dit des consensus entre le CNSP
oh hore jo leddi joi namanto walle CNSP kan e walle M5 nuagol sur serial ko wadal hitar o nyaadide noge didi dum wawa gollirede tofon son wonani hore jo leddi keso chube ko nari bangal wote ngaji di mi holliti be bantino kile hewde tawi andan dan wana hen duyo hono ko metti amen sanne sabi kulleji kewdi ko nari bangal maran leddi dun hala mudun alama fatili sobe famini kandu duyo golleji ko wada non to lam hippa don du sabi so wad imadraji o lam ko nodde 5 republique hippa sabbe hunikin be golliran ciagan badde hajjeji bibbe leednin fa handen yimbe ana wonde tongede udde mere mere
se multiplie a travers des arrestations extrajudiciaires
e cakte otor de goji kewdi trousse ngada ma fawde nokuji yogaji merno balir leydi ndi wuddundu e sahal mudo derno dio bonandaji di ben sambini mayde barbube kan bonandaji ben kake e wi kabaruji hewadi den on goto woto lam mali hulti wiide nyande aljuwarde war masimbini ben horejo goto trousse en le wuddu leydi ndi fatia trawonk ben kada fastango sitasidibe
aswar jabbinen yimbe jommiraabe kaborde natli gennodirteni golengo le commune bura le cercle ansongo be yimbe lonbe kabnorde wadi bonala le gennini watti sappo e jene jamde jamman dungo seedi yogabe yimbe neyom bara onnuko hewbe du barnama ciaganna mangal pade leedi mallin famitna de ot kabaru be wadi imadraji honbe hewtorabe yimbe jommira kabnorde le nyolman aswaren le genni masna le region segu dade marfe mawde nanama onnuko kasin ga ciagan imadraji mangal pade leedi mallin be yimbe jommina kabnorde hewbe wadi bonala sen dungo holite communique goto winato état major des armées les sahel lednin fa hanen le genni noddirteni janke les cercle nyafunge region tumutu jamare ko hemudun yoppi gennini sabe babali yimbe lonbe hite les communique goto winato hore mangal pade leddi mali aljumaare noga go leru février hitan o nyadire noga joyi be holliti mangal pade leddi mallin wari hore je yimbe lonbe hite noddirteedo Boubacar Bakay Diallo kaybe jetton les kon makko e imadraji wadama nokku noddirteedo sanga les communes monempe bugu les régions segu
ardiɓe kabaru projet huncagol hoore hakkeji tomonte en banggal bindi kiɗɗi mbeen gaɗi kawrutal cakti yontere nde nder no fanda muɗum yo hultinde ko heddi gollede nder no ɗo projet mo huncani hoore mbeen ONG gomni fanda kañum mbeen e dow faaba ambassade Grande Bretagne fanda muɗum yo hultinde mbeen garowo yimɓe mbeen sukaɓe garoɓe ko hani ko woni nafaka mbeen hakkeji tomonte en banggal bindi kiɗɗi ɗi yinmirana kiluma e gatama tun keɗɗana ko heɓana e dow fayi tango Oumar Waygalo e Sita Sidibe
le oɗo projet fedde ONG nde noddita gomni hollitiɗan haaja famminde sukaɓe janggoɓe jande ley leyire fa yetto e jande dow duwura kañe lugotoɓe ande no kani famirde dewte bindiraɗe juuɗe Alpha Mahamman Mayga kañum juɗɗino golleji fedde ONG nde noddirta gomni
lene dewtere winnane haala philosophie anle muɗum haala ñawnugo yimɓe kañe andal kooɗe e nandal muɗum fo ana hen jamar an han famitinede muɗum le cuuɗi radio ji le cuuɗi télévision ji fottata kadi beme ande nde e sukaɓe janggoɓe cuuɗi l'école pamiri fottade dow dowoji yalla hayyaɓe ko hemuɗum an heeɓa famudum ittal ki winnadi
avoir accès à ces manuscrits
Diana Berhan gollowole suudu ambassade leyɗele Britagne le leydi ndi o hollitiɗeɓe garan famminde jamare nde nafaji ko tongiddo haqqeji ɓiɓɓe adama en kañe no dewte bindiraɗe juɗɗe worri
o projet gollal muɗum huncina hoore sanne saabi ɗum jogui darorgal maggal le leydi mallin le ñalaɗe waran fotta adna fe maggal muɗum sono golleji muɗum fou waɗama batuji mawɗi waran waɗe jandedi waran waɗe hen yalla jamar ko hemuɗum heeɓa hen faamu fottade hayyaɓe meɗen waroɓe darno leydi ñalaɗo waranɗe kayi lugotoɓe ande
janggoɓe jande dow duwre kañe jande ley leyre hewɓe kañi en gonno toon ɗum latto sababu wattu joni fa pamano dewte bindiraɗe juɗɗe gori oɗo projet waran wadde lebbi jeegom eɓe gondi wadde immadraji mabɓe ley laamu Tumbutu kañe Ségou le ɗiɗo immadraji ɓe mbi ɓe jotti ko yata yimɓele ujunere
tamani projet mo fondation irondela ɗo mali ɗo e gollidimɓe muɗum téléji e radio ji irtel mo faaba mun itira union européenne e kañe e leyɗe danemark suisse royaume uni e kañe coopération espagnol
yettere ɓeɗe virifio hannde mimen haala mbeen ñañal annde kese lollirde intelligence artificielle ko wondi ɗiɗo mbeen ɗeɗo ñañal ko ɗum woni kuteji majji nafakaji majji fotomoɗa ko jowon ko heɓena kede foystango Sita Sidibe
hunde ko noddirte intelligence artificielle yo mansiŋaji kestan wawɗa darade darne bani adama hannen saabu ɗum wawi wadde kulleji fuu ko bani adama wawi wadde ɗum jogui haqqille golla honene bani adama no ñolman hannden cegganne ɗi mansiŋaji heeɓi semme jamare ko hemuɗo ana naftoro ɗum ko naari banggal jande ɗi e nandal muɗum yoga e majji ko noddirte systéme diya ana waɗa golleji kewɗi ko naari banggal ɓamde ɗoyɗe bani adama weltude ɗende ɗi e nandal muɗum ɗum wawi jaade fof ɓamde photoji e kongol bani adama fottode vidéo ŋaji e nandal muɗum jamare an tor haqƴel hannen patɗe kulle kese majjina ɗu en saabu ɗi mansiŋaji kese ko noddirte intelligence artificielle ana golla le entreprise ŋaji kewɗe hannden yalla yaafina hewtinde kabaruji e nandal muɗum ga watto haqƴel fa hannen ɗi mansiŋaji e tawirede semme fuu ɗine jogui kuteji hone misali ko noddirte systéme iya ɗum ana wawi natata saabe jaati neɗɗo janggo wasa waɗde soobe wiito binde muɗum ma winne binde muɗum no hanniri ɗum nato saabe sukaɓe ko hewmuɗum ndu ɓamirta jande du soobe kasin ñolman hannden jamare ko hewmuɗum ana naftoro ɗi mansiŋaji kesi yeɗa kabaruji bonɗi e nandal muɗum do beme ande ɗe yalla ɓeeɗa majjude jamare nde
banggal muɗi kabru amen yontere ƴaɓɓide nde keɗɗana ko Moussa Agma ha heɓani e dufasi tango Sita Sidibe
en fuɗɗono kabaru meɗen yontere ko jantere ɗo ñolma heƴanaɗo ɗo ɗenɗe jantete leydi meɗen ko waɗale noga goho lewru février ƴaɓɓino sesel ko cuɓali muɗum hikka yo fina tawa yo hunde wotere ko wawi waddude dia e deƴere le leydi mallin ko yahata ɗenɗe sappo e tati wonko cuɓato laamu on ko hana haadele leydi ndin caggal nuwago suudu saria mawnu nu gaɗɗo e tawede fo joga holliti tiɗɗelaji kewɗi ana matile jangugo ɗe ɗenɗe le leydi ndin kabaru meɗen yontere kasina ana janta do batu kawrantinɗo baade parti politique ko naari banggal wiitigon charti baade parti politique le jooɗa haala balɗe ɗiɗi ko yaata baale parti politique cafanɗe jeegon ka e baale kewɗi kasin waɗi jooɗa haala genni bamakoɗo holliti dabiri hanɗi fiyede yalla sériyaji politikaku ana wiitele leydi mallin yembere ko noddete a rentrée littéraire golleji muɗum fu timmi noga ɗi lewru février ƴaɓɓino ɗum fuɗɗiken talatare sappo jetti lewru février le genni bamakoɗo seseri ko cuɓale muɗum leeɗe ɓaleɓe kaye hayeɓe mu en le hitan hikka ɓe holliti dabiri hanɗi fiyede ko naari banggal jangude dowti winnete leydi mali kaye leeɗe ɓaleɓe e manggal muɗum fou
leydi Mali ndi mbiyen jaɓotoyade Afrobasket 2025 e lewru août warundu to Angola toon jagabulen ɓe mbiyen heeɓi ɗum banggal piɗeɗe ɓe gaɗi to Raba mbiyen Maroc ɓe kawrital tato ɓalngal ɓe leydi Mali ndi fi Maroc capanɗe jetti e mbiyen capanɗe jeegom e jeegom ɗum waɗi keñen fadde nder ñande asore nde ɓe pi noon Sudan du Sud mbiyen son ɓen capanɗe jeɗɗi e joyi capanɗe jeɗɗi e ɗiɗi ɗo katten kabaru jama sakraɓe mitton tawa soore fofof timide e holtude himɓeji mooɗo banggal numéro amen 76 98 56 56 hulti sik wala so yuta man nototo himɓeji ɗi kolti ɗon banggal kono fo ni yo 37 321 mere mere noon ka famɗi fof ɓuuɗi noga tawle téléphone joomu ɗo sede yewtere meɗen magasine yewtere meɗen magasin kabaru mbiyen yijigaji yowi ɗum kabaru hawalu nde ɗo yowi ɗum yijigaji mbiyen leydi golleji damaji ene waɗi nokkuji kewɗi leydi ndi ka noon caggal golleji gaɗaɗi ɗi nokkuji ɗi haybatake e ɗum sabina kasaraji muɗɗi ndenno ɗum tawi kama fay ɓoyali ley nokkuji kewɗi leydi ndi aissata dia waɗi immadaraji keɗana ko heɓane dow fastango Oumar Wagalo e sita sidi ɓe on ñalle joom
guiddamaji wakkati fuu ɗum asete e nokkule goɗɗe ley leydi meɗen ndi tawe sariyaji fuu ndewaka to keñe bato noon pelle société civil en ɗe kollitiri wiide wattu joni ɓe mbi hoɓɓe kañe jottoto le oɗo nokku so utta ɗeɗo nokkule Ibrahim Kalilou Kouyaté gonɗo e pelle société civil nokku noddirteɗo keñe ba o wi jamarde jaati watta kañum hokkata yimɓele ɓe nokkule ɗe tawe fe landaki kayitaji
ɗe nokkuji heɓaka fe seeɗan société ngaji ƴoɓe caggal leydi waran tan tacca leɗɗeɗi fatta leɗɗeji rimandi ko ɓuuri hewde muɗum fo jamar ko joɗɗen nokkuji jaatigo yamirta ɗi société ngaji wara waɗa ɗi golleji yoga waran jaati itta kanŋe ɗen tawa yamiraka fe soɓe tilken du ɗeɓe uddata gueɗe ɗen
miccitine wiɗɗeɗo nokkulal bonna hawaluji sanne noon kanko Abdourahmane Sano go andanɗo kabaru hawaluji o hollitiri wiide o wi ɗum bonna nokkule ndemeteɗe dabaji ɗuɗo durata heɓatake
caggal muɗum posoneji ko lotirta ɗi kañi e nannal muɗum ndu kuteji mum ana satti sanne do jamare fottade do hawalji meɗen nannal muɗum saabu ko ɓuuri hewde jaati dabaji yoga so waɗi yari jan nokkuji tuɗɗe kañi ittete ana wawi wadde so kañi ittama nokku ana tiiɗi huuɗo fuɗa on nokku goto kasin ko jamare wawata naftiro
caggal bonanda hawaluji won yimɓele jaati keddotoɓe ley ɗeɗo damaje ley jonte ƴaɓɓinoɗɗe yimɓele wonɓe ley commune moɓe noddirta dabiya damaye ɗe caami toon dow muɗum en ɗum laddiki sababu soko yata yimɓele capanɗe nayi on keddi ley hen ko ɓuuri hewde maɓɓe fuddu yo rewɓele noon
c'est très regrettable je pense
ɗum mistene mawne sanne minke miɗen miila hannden laamo hani darade darorgal muɗum saabu ɓen hani fiɗe dabiriji fa hannden honɗen nokkuji to kan ittete renirte yalla bonla yogaji fati waɗe ɗen nokkuji so tetta en jogino usine ngaji e projet ji kewɗe le leydi mallin mbiɗe kijji ittugon kanŋe ɗe seme muɗum fanɗan caggal muɗum ndu jamar ko hew muɗum ko yonki mum heddoto ittugon ɗe kanŋe ɗu ɗuɗu dartonno watti fuu ɓe ɓaman sariyaji hatta hayeɓe tan wonko mata ɗen nokkuji to kanŋe ittete
Ibrahim Kalilou Kouyaté gonɗo le pelle société civil nokku noddirteɗo keñe ba o holli metti makko sanne wattu joni o ko ɗati ɗi ndewaka o wi ɗum laati sababu so wakkati fuu ɗiɗo kasaraji ana mate toon
dabare fe goto fiyaka fa hannen ko naari banggal badde sariyaji ittugon kanŋe société ngaji ko heewi hannen waran tan wara jooɗo ɗen nokkuji wadda kaake mu en waɗa itta kanŋe ko muuyi tilo kasine witta tawa laama fe goto yottaki on nokku ƴewnoɓe gollirta mbiɗa tijji hannen amiri en leydi ni wonko han tinnaɗo yalla ɗen nokkuji ana udde
tawene fadde joomum fuɗɗude golle damaji ɗe won sariyaji ɗi hani rewde kollitoji widdu soɓe tilliki ƴirtude ɗeɗo nokkule ɓe tinnoɓe moƴƴintina ɗum noon kanko noddirte Abdourahmane Sano go andanɗo kabaru hawaluji hollitiri wiide
yoka ana yaaha itta kanŋe ɗen nokkuji tawa kan e hooreɓe jaati haalde gaɗɓe antoon tan ɗum yeddugon sariya mawɗo won toon saabi wasde badde sariyaji ɗu tan wonko saabi so jamaɗan itta kanŋe ne moyri hannde le leydi ni soni wala ɗum nokkuji fuuto kan ikkitede le leydi mallin golle mu an hani waɗirade caggan badde sariya ɓamaɗo leyi tan ujuña ɗiɗe noga e tati ko jantata ittugon kanŋe
hono nokkule bonnaɗe ɗe mbawi moƴƴintinirede kanko Abdourahmane Sano go jaabi ko ngol ɗo landol
ko ɓuuri tirsude jaati guiddi fuɗɗoɗe ɗi golleji ɓeɗa han tinnade soɓe tilken tan ɓe udda gueɗe ɗe ɗum wawi natade saabe leydi heeɓa semme kasine fattade kasine huuɗoji e nannal muɗum e leɗɗeji fo ana wawi fudde ɗen nokkuji
micciten wiide fadde bonanda dabiya o wadde bonanda goɗɗo kasine waɗi nokku noddirteɗo kanga ba ɗo yimɓele kewɓe keddi ley damaje wattu joni jamade holli tiwide sariyaji kono ayri banggal yigaji ley leydi ndi ɗum han tabede yalla yimɓele wonɓe ley ɗeɗo nokkule ana kayde